Mawazo makwa kwanga hindi kila ninyangwate. I'm not.